Exclusive from ZambianKids.com.
The D.I. MFT. Imank.
Chocofella.
The KCM. From my therapist. Acha.
Beat power.
On the mix, Africa.
KCM weshi na vanji takuma nkongama wanze muudu. Music ya bola kunafuka player paswa nkela pa meeting. Ani recipe kuno nishia sangu kani daily food. Baya wachili bale mbikila kwa mapala paswa nje mfakudu. Na chindiko mtundu wanze kudi wanze wa sangwa banonze. Bali nchita po underrated but wanze wa shane na nose. Bali zi, bali safto kusaka the headlines. Kale tofi file fima baza pandela ndafaka wana se. Ululi miloli kwa tamaka bali chushile lopa wa mlilo. Trending ku social media bebele kulisinga rapper. Bama bama watu lile ngoma lelo na tule ngoma. Switching ya mula nuna leta wale mpepe kama langa wakoma.
Stage siya banana fika polelo. Stage siya banana fika polelo. Stage siya banana fika polelo. Stage siya banana fika polelo.
Stage 2
Yaba kari. Yaba kari.
Stage 2
Yaba kari.
Of Zambia, that's my home town. The team fi se kuntu na sangwa ni paka chalo kapa kwa futi mwishive. Jimu wana mutaladi na mano ya shika. Atisho no kudifine mwini ya papa. Mdelili ko beast paka pita makana na makana papo fika pepo naba. I'm not the simplest thing and lol some soka doa. Tulifye la waka kakuno kueni pi mtu ansota tua. Shaku wata competitor mbe G-O-A-T. No road the voice kwa chivali nchitebu inkuzi mukeji. Ka sweet accent inga ka school wapuisha pakeji. Amona mo senseless chishi nkala tangu fomo. 3-2-1 no stages ipakanka vila uriumo. Kali eko piece of cake inga dhele chigwani kaunda. Ama kana lako shafe mwishi upositive inechuunda. Makwamba na tampile neka ukusesha na koni neka. Tapawa pwifisu mefike sanu kupone na popamba le.
Stage tea banana fika polelo. Stage siya banana fika polelo. Stage tea banana fika polelo. Stage siya banana fika polelo.
Stage 2
Yaba kari. Yaba kari.
Stage 2
Yaba kari. Yaba kari.
Stage 2
Yaba kari. Yaba kari.
Stage 2
Yaba kari.
T.I.O. MFT Emanka KC.
This is how we do.
LNM Records.
Boss Max Money Genest Manis Lee and Boniface
Femic
Ella Stash Kenasi
Pyrozet them.
If you're Baba Caliban.